Faragatela pele Northwest University e re e dumela fa diyunibesithi tse di rutang ka dikgwebo di tshwanelwa ke go nna ba tsa karolo ba ba botlhokwa go fedisa lehuma ka go ruta baithuti go simolola dikgwebo tsa bona tse di ka se phutlhamisiweng ke dikgwetlho tse di mo lephateng la dikgwebo. Northwest University Business School ke sekolo sa ntlha ebile ke sone fela mo Aforika seo se lemogilweng lefatshe ka bophara ke Business Graduates Association. Thabang Morutlwa o a bega.
The Chief Director for the Northwest University Business School, Professor Johanna Daniel van Bromberg, says business universities need to be lifelong partners to their students.
It's important for these accreditation bodies to see how you engage with your students. How do you see lifelong learning? Are you a real partner for life for your students to equip them on a continuous basis to face the challenges that are out there? So Northwest University Business School, one of the compliments got from the accreditation bodies was our specific focus on integrity and corruption studies.
The BGA will engage the university after 2 years to monitor progress made. Thabang Morutlwa, News Note in Mahikeng.